Kwasem Brenny, Unia, a brass from Sir Betty and Kwasem. Mamadi answer over free will be your bell. The wash you want say, in Kwasem every a do. Messer any dim will sell best you trust in a bomb pie. I don't phone over home for a Brenny say, Chris over showed in complaining me. But they will my air cradle say, Witty was a five green air coming out of my show as from Brass. Will you wait the actual one? It was some. Arade, the only one on a wadom so you heard the action, the only one so also at to a GDM. So we peer and move your eye or your rabba. I am some for Aqua Hereford. Enna and no more a chance me. Amen. I don't for a man for a cause to dealing with the lethal forces. Sakrama and Ketua or high, you know. A quaint befasua, ye bell crown. And answer ye be you won a free ya brabum. What kind? In Yumunum, I hear Songs of Solomon, chapter 2, verse 15. Ose munchre asakrama and Ketua no emaye. Asakrama and Ketua na was saying it will be true. No. Na samuano eba bobe tru no mu a oma bobe no entime enso akase na manin kan no ache se sa emoano jina mayen a eye nimpa a sunkitinkiti bi eba yabrabom eba se yen na e bobe tru no na sa asakama no abam. Na sa sakrama no wampam wo mu na wo yi wo menfiri mu a wo ye ade a obesei bobetru no eno nti na ma Solomon Troy se ye ka Solomon obi a odon asem de hwe brabo mu a ene yo fen dia gro kra ocho koma se ampame do antichi sakraman ketwa na babebutu imu a babebutu ne ebese ti yehu yehu ene ma bebre aye nyoma nketengidi bi aye bone nketengidi bi aye buye ne guso bonika bibi se white lies we de ntro bi a metwa ketwa bi ya dane ebibifo yen se ye twa ntro ye ne broni broni edi nkomo na utiti utrimu a onim se utwa ne ntro. Sasa se bibini bia e ka sa na tini tini so betwa ntro no no ye hu se no me bia enye ese se yanhwa emwayen ibini nanfo a etwa ye hu ehia ibi wo mo mo hye ye nkran wo hye nkran hye bone safo no akoye asakama kitikiti a waba ebo betro no mo a obese ebo ye ye bo betu ne sebe ya enso aba se dachi ema yehu onyankopon enimu nyam eti minu ya uchie mi ya meso ne se bomodia se obetwo ho na we yu ho afri sa esu ene eban ni mu se o ma ho kwan ma sa asakrama no emma oni pedwiem. Enti mesre se abra yin na ya krado na yeti nkwansami wona so be famu abapa san se no man kitinkiti bi oho a emwa ni pedua no mani pedua no ananso yesu ama yankoy yenim mpempem so a onyankopon pese yekodru no emwa ema enye den yendu ho na dia meno sa twafi Matuni again say, catching the little forces. Moma yanchi yanchiri abodomom enketuano. Yanchiri abodomom enketuano. A kwamba yansuni befaso achiwom. So how do we catch these little forces? How do we catch these little forces? Yabepe kwaya befaso a yabeye chiwe fi yabrabom. Yabepe kwaya yabobodi yase yabe chiwom ifi yabrabom. A quiet buffer so actually a barbom, you say. ebetena si ayankasa ahwe ye ndiye ne ye kasa ya dwunu mu ne nkita hudie ene nnome bia emwa enipedua no boni puto kasa mno si regularly examine your thoughts, actions a relationship to identify potential threat so ho na me bi o ha akoya kwensi die bi e we ababro mu a etwa se yankase yetenase na yetwe ho efiru ho ya adwene mu no me bi e de se ya adwene mu enya adwene papa e se yi sa adwene no hunu efiru ya ababro ye kasa ye ne ye ndiye bi a ye ye no ade bi a entimi mwae no e se e bomoden na ye ye den yetwe ho ye den efiru ho anamo bi a yetu anamo bi a yetu a entimi mwae no e se e bomoden se yɛbɛtwe yɛ ho afiri saa namo na yɛtu a mwae no yɛbɛyi yɛ ho ayɛdɛn ɛfiri ɛmu nti onua saa nneɛma wei na mepɛ sɛ wodwendwene ho wobɔmmɔden ase wobɛdwendwene ho na woatwe wo ho ayɛdɛn ɛfiri ho buroni ka bibi accountability ɛsɛ yɛbu yɛ ho akonta ɛno nti no ɛbu ho akonta afa nnipa bi atwa yɛ ho hyia ɔse surround yourself with people who will encourage and support you ɛsɛ nnipa bi a wo ba wo nkyɛn no ana wo de twa ho hyia no ɛyɛ nipa a otufo wo hyɛ wo nkuran wo boa wo wo gyidie mu ɛne wo ankasa wo nyini ɛmu ɛwɔ kristo mu mpo wo abrabɔ mu ɛna bio nso adeɛ bi a ɛsɛ yɛhwɛ din sɛ ɛnwuma no bebree wɔ hɔ a ɛsɛ ɛsrɛ onyankopɔn nso ɔnda ne din kyerɛ yɛn kyɛn sɛ yɛbɛbisa nyame no yɛakɔbisa obi ɛwɔ mu sɛ ɛsɛ woka w'asɛm kyerɛ wo nua na wo nuanso ɛfa afutu kwan so hyɛ nkuran hyɛ ɛwɔ nyame asɛm ɛka kyerɛ wo no saa nkurɔfoɔ na ɛsɛ yɛdɛn yɛde wɔm twa yɛn ho hyia saa nkurɔfoɔ ɛna ɛsɛ yɛne wɔ yɛdɛn yɛne wɔ bɔ ɛbra ɛna ɔse ask God to review areas where you need to improve bisɛ nyankopɔn sɛ ɛhe ɛna awurade mato sin a wo nyame a wonim anim asɛm wonim honhom mu ne honam asɛm no wobɛtumi ama mapagya bio wɔasere awurade sɛ awurade ma ahoɔden awurade ma ntumi nyina wo na so na ɛka sɛ na strength to make a positive changes sɛ nsakraeɛ papa bi ɛbɛtumi aba w'abrabɔ mu nyankopɔn ma ahoɔden sɛ nsakraeɛ papa bi ɛbɛtumi ayɛ den aba w'abrabɔ mu bɔmmɔden a sɛ wo nsɛm bebree no wobɛbisa onyankopɔn bɛbɔ mpaeɛ ɛse mpaebɔ no sɛ wo ne onyankopɔn redi nkɔmmɔ na wodi w'abisadeɛ yɛ den ato n'anim na woka atwerɛsɛm no a ɛno nso da no adi sɛ onyankopɔn ɛna ɛyɛ den ɛrekasa akyerɛ wo ao saa nwoma mmienu wei ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ yɛdi ho agorɔ koraa yɛbɔmmɔden a sɛ asɛm bi tiriɛ so na ɛden a yɛbɛkɔ kyerɛsɛm no mu yɛkɔ twerɛsɛm no mu a ɛne na ɛbɛkenkan yɛkenkan a ɛne na ɛbɛtu yɛfo debiara sɛ wopɛ nimdeɛ ne nyansa nka ɛnɛ sɛ bosome biara january mu february march april may june july august september october november december mu no da biara sɛ nna no ɛyɛ da adi kan a nka wobɛkɔ akɔkan bia proverbs nhoma no da adi kan bosome no anyɛ 31 days a sometimes it may be 30 days. It debia ne debia no na ka waka proverbs baako. That to me no waka me no. Opa bom pa ya na waka no na wadwenwene ho, wa meditate wo ho. Na mo se onyame enam saa asem no so. Ebe kasa akire wo, debia wa to sin no na wa yembre no. Yakopon nam saa ekwa no so be den, ebe pegya wo. Momma momode ase, ebe ye hu saa abodom kitinkiti a eha ya brabo mo. Adofo nom hwe ebi ho abone fa kye kura onfa nche da edi unya ekum susum ese oni pedia no oh ti ye momode ase ese ye ka bi bi breaking the bad habit sa esu bone ni nemo bone a amu oni pedia no ye bo momode ase ye bo twe ho firi ho na ye yase ne firi abrabom na ya twe ho firi enna me biara emwa a ye fa na toxic relationship adi biara ya nyada fo biara na ye fa sorry a madam fu ni wei na madam fu ni de bi menu atai chemnyonko na so menche osubai onyonko yo ade chen na me hu se da osubai den esitie de ye momoden onua say ye be dealing with the electric forces in our life I say the electric forces in our lives may seems a dear M.Y.N. Oh, they are me. But Baxter, me kind of crash will say, a dear, a bit to me, ahow, ne be cum, na a cum, nem. It did not any idea say a chichi woman free a brabo ma, the potential traitor, a ya day, a high, a house is what? Oh, a so sources, weakness, opportunities, and a threat, maybe I threat or a day, a wa brabo ma, and one. I say, oh, my dear. Usia sa nipa nipa ye nipa de ye nipa de ye nipa but if you say omo de say subiara mwan ma ye ntumnyi wo kristo mu ye ntumnyi ene nipa ni nkita wo de papa no obo de free abrabom na say chichi won a ebo betuo no ebe so aba na ebo betuo no anse ye nsa a babu no ka wasam no ama ebo betuo no ntumnyi nyini ye ma won ntumnyi afa anya nsa wo pe enti no se nyini ye a ya ba swa papa e de ahye onyakopo nnyam na kan ye ni aware o ebusu o ahwe ya maso ahwe so esuanye na mi sure say uti enkwansem odofo so unim kristo a na ya dombre na ya kwajida e ba sire wade say adam sire o sa asakama ngitigiti o babrabo mi wade bua mi na mi yini nyina mfiru ho me yi wo yini nyina mfiru mama no and then fa so me kra na magen kwa na o kasa asem we na obo sampa ye we ya Eradi edo fun so becheo na Yesu Kristo abetu ho afidi anti ho nara Eradi se okra no agen kwa na mi sure asemi efri Lifeword Media Ministry wo ana eba wo nche okwa Lifeword crowd at www.lifeword.org www.lifeword.org obenya sa asemi wo ho e mo somfo akwa Hayford en kwansem a ya debre o bibia telephone number 0244869499 0244869499 onu ya se bi unti bibia se betimi afra mi na me ne won nyaa che asem na mi sure se wetie nkwasem bye 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 na fofro so minim se me no bede ebishia.